ebyamata nsejjere naddala ng'obudde busaasaana. Tukisekedde nti evudde mu laddu ey'amaanyi ekubye obuyumba obuwerako ddala oba obusiisira mu bitundu ebya disitulikiti Namayingo ku kyalo ekiyitibwa eky'Ebugaali A mu tawuni kawunsi Namayingo mu disitulikiti Namayingo era okwakana ng'obuyumba obuwerako ddala bukutta omuliro. Kyokka tukitegeddeko nti abamu ku bantu ababaddemu basobodde okuba nga tebakusibwa ne baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo gye batafunira obujjanjabi. Embeera eno esinze okuba nga kiva ekyekosa amaka ag'owuuma Steven Gusino Omulanda era ng'ono y'omu ku batuuze mu kitundu kino aboogeziganyizaamu ku naffe n'aliwamu ne mukyala we ne baloka basaba gavumenti y'eggwanga Uganda awamu n'abakulembeze okusobola okubadduukirira.
I'm not going to be able to do this.